Central Vibes on the beat.
Kamba, wabula Yesu yali musajja, abakuba nze nandi kuse misindi, kasiri kuchiboko, kubaga sajja gogali ganyivu, na ye Yesu yali mumalirivu, bambi yafa kulwange, na sasulo mutangu. Mu Uganda emirimu gyabula kifo ky'okufanya kazi bagera kumandule babulire kukera kwogera kubakola kasito bayitako batandika kukolima kukuvuma muzirimu kwako naye alyetaka naye nze zivuddeyo ne bwe nfuna akatono nze kendyako mukama ali ku luuyi lwange.
Copy blue, perfect. Mudiriba,